ngokukhululeka othwe inhliziyo yakhula. Ngikubonile emahlweni yakho ukuthi wena uyisibusiso. Uma ngikubamba ngiyaphola, ngikhohlwa umhlaba wonke.
Noma izinsuku zi